nikiwa na wewe, na ulipo mimi nipo, acha nitambe mailo. Tukiwa ndani zina noga kelele, ukinipea kipengele, wazidisha tumideko, mbaka waseme mailo.
It is me, Blessing Boy.